Nishike mkono, tena nibariki. 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 Nishike mkono, tena nibariki.
Oh God, oh Lord, kwako nimefika. Injili nitatangaza mashinani vijijini. Kutoka ngambo A hadi ngambo B. Wakenya wakujue, Wakenya wakutambue. Injili nitatangaza hata kama bila soul. Utembea, nitatembea kama bila food. Utakesha ni Kiswahili Center. Utanikosa nimejonja utamu wake. Injili nitafundisha. Thanks for the gift of life. When you're the father of 254 and the world as a whole. Niepushe na mashida, niepushe na majanga. Nipe life, nipe wezo, nataka ni kuone. Nataka ni kuchue bila we. Sisi sote tuna angamia. Watoto wanalia, hakuna chakuliwa. Nipe nguvu, nipe wezo, nipe akili nijenge jamii mpya.
Nishike mkono, tena nibariki. 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 Nishike mkono, tena nibariki.
Jalali nishike mkono, cause mina kam kwako. Na mina taka niwe wako, wako. Uwe mwengu mi ushanipoteza. Yani ni kama niko kwa gereza. Na kwangu wendo Ebenezer.
Ebenezer.
Na feel maisha yangu yamenitoka. Na mikoko sitatoka. Nishike weju we uko na uzima. Na kwangu wendo mtima. Naomba Yesu usiniachilie. Cause nimechoka na mateso. Nimechoka na mashida. Yesu kwako mini bariki. Cause majirani wanicheka. Eti kwa sababu ya shida. Na mikoko na juwa nitashinda. Nimekuwa kicheko kila nikipita. Familia yangu nayo shida. Mimi huyu shida. Naja kwako nikumbuke. Na kwako na kungojea. Na bado kwako mina nyenyekea. Yeah. Bado kwako mina nyenyekea. Nyenyekea.
Nishike mkono, tena nibariki. 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 Nishike mkono, tena nibariki.
Niepushe na maovu ya dunia. Adui wamenizingira. Maovu yamenizidi. Mashida yamenipata. Ni kama nimekatwa. Yeah, nimekatwa.
Baba tunalia, baba tumanjia. Basi tupewezo kila siku tuwe nawe. Basi tupewezo kila siku tuishi nawe. Baba tunalia, baba tumanjia. Tumanjia.
Nishike mkono, tena nibariki. 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 Nishike mkono, tena nibariki.